Ni karibu nabakiriye kubeho uricara ahongaho ibumoso bwanjye nawe uricara kuri iyo ntebe y'iburyo ubundi ndagira ngo mbanze mbibwire nahaye karibu nitwa Mukakayange Veronica nkaba yarahuguriwe nyine muri ibi byo kuyobora inkuru ndagira ngo nze kubafasha ko izi nkuru murabizi twari twabiganiyeho ko ari inkuru z'ibyiringiro kandi izo nkuru z'ibyiringiro akaba ari inkuru nyine umubyeyi aganira n'umwana kugira ngo iyo nkuru izamugirire akamaro mu mibereho ye ndetse n'umubyeyi bimufashe kumva ko hari icyo yamariye umwana ndetse bigire n'icyo bimarira igihugu cyacu muri rusange. Ubwo rero ntabwo wenda nabatindira nagira ngo mbanze mbasobanurire kandi munamenye hanyuma rero ubwo ntekereza ko na mama nawe yanyibwira n'umukobwa wa akanyibwira tukamenyana tukaganira tuziranye. Ni karibu.
Yeye nitwa Mukagatare Letitia.
Nange wanjye Tuhore Seraphine.
Murakoze kuza. Ubwo rero ndumva natangira umwana akabaza umubyeyi ikibazo afitiye amatsiko nk'uko nyine cyamuzanye. Ubwo ntabatindiye namuha akanya kugira ngo akubaze nawe numva witeguye kumufasha kandi niba ufite umudendezo n'ikibazo ahangaha muri buhisange turiherereye nta ibindi bituganira nta mabanga nta muntu wenda kubitwara ngo abijyane ahandi. Ni ukuvuga ngo ya masezerano mwasinye bwa mbere mugiye noneho kuyashimangira kugira ngo tubone uko tuza kujya mu bindi byumba. Karibu numva watangira.
Ikibazo mfite amatsiko nyine sije nshaka kubona ku mubyeyi wanjye, ndashaka kumubaza kuva yiga nyine segonderi kugeza arangije. Abizi ko urubyiruko rw'ubu ngiye uko mbibona mbona umukobwa wiga segonderi aba afite byinshi bimurangaza, akagira n'abasore nyine bamurangaza. Ni buri kuri iyi si nyine birangaza umuntu. Ndagira ngo mubaze nyine, njya numva nyine iyo umukobwa yiga ntagire umuhungu bakundana aba yumva byamucikiyeho, nyine se akagira abahungu bamukunda noneho bikamunanira kugira kubarobanura avuga ati ngiye wenda nzakundana n'uyu, bikamunanira guhitamo. Ndagira ngo mubaze we igihe yakunze arangije cyangwa se yakunze akiga, niba yarakunze umuntu umwe akaba ari we babana cyangwa se byaragenze ukundi.
Ndagushimiye. N'ubundi mu buzima nanyuzemo bwo kwiga hari ikintu cyamfashije cyatumye ngira ubuzima bwiza kandi ngashaka neza nta kojeje isoni ababyeyi. Ngiye gutangira amashuri hari impanuro umubyeyi wanjye yampaye, yaramfashe aranyicaza twihereranye na mama, arambwira ati mwana wanjye ubwo ugiye kwiga ntuzadukoze isoni, uzagende wige kandi ntuzagire ibikurangaza ngo wende urangazwe n'abasore, ati rwose uzirinde uzatuzanire amanota meza kandi uzagire ubuzima bwiza nawe. Ubwo mbese byafashe umwanya munini numva binyinjiyemo, nanjye numva mfashe umwanzuro ndavuga ntubikinjyanye n'ukwiga. Ubwo rero nagiye kwiga ngeze mu ishuri, dore ko nigaga no mu mujyi wa Kigali. Ubwo nyine nagiye mpuriramo n'ibibazo by'abasore banyirukankaho cyane, ariko nkajya nibuka za mpanuro. Ndavuga nti byari bi byose nubwo abasore ari benshi ariko njyewe nzahitamo ndangije kwiga. Ubwo rero muri ubwo buzima bwo kwiga nabubayemo ari icyo cyemezo nafashe cyo kutazakoza isoni ababyeyi, cyo kutaziyandarika. Noneho abasore bose banyirukankagaho n'ubundi nababwiraga yuko igihe cyanjye kitaragera, ko atari ibyo byanzanye. Mbamo muri ubwo buzima narafashe icyemezo kimeze gutyo, no mu kiruhuko akaba ariko nitwara biramfasha noneho ndangije kwiga rero ubwo iyo umukobwa arangije kwiga noneho abasore baba babonye uburyo baba ari benshi ubwo nyine baje ari benshi bakangezaho icyifuzo cyo kubana hari abazaga nyine be ari bimwe bisanzwe byo kuvuga ngo dukundane gusa hari n'abazaga bashaka ko tubana ariko kubera yuko nari naravuze yuko rwose nzifata neza kandi nkavuga ngo bizatuma mbona n'umugabo witonda kandi wubaha n'Imana ubwo mbese baraje ni mpagarara muri uwo mwanya ubwo bintera kubona abasore umusore muzima n'umusore utari muzima udakwiriye mbese ubwo rero ibyo byaramfashije mpita ntoranya kandi umusore natoranyije niwe twubakanye niwe twabyaranye nuko nyine urugo rwacu rumera neza na n'uyu munsi turiho mu buzima bwiza ndumva ruko byangendeye
kindi kibazo cyo kubaza nyine ngiye uko kugeza ndangije wenda ni nk'abahungu nka batanu bashatse yuko dukundana noneho yewe abura uwo nafata n'uwo nareka ariko muri aba bose nyine umuntu ababona ushaka kumushuka bagenda bakubwira ibintu bitandukanye none ngiye rero nkundana n'umuhungu abashaka mbese turaganira nashaka tumaze gukundana dukundanye amezi atatu noneho uko dukundanye we ashaka yuko twakora imibonano mpuzabitsina noneho ngiye nkamubwira yuko ibyo bintu nashobora kubikora yuko byaba ari bibi akambwira ngo icyo ngicyo ngo nicyo kigaragaza ko umukobwa akunda umuhungu ngo numva ngo ngiye ngo wamwarira ibyo ngibyo ngo nyizere gusa ngo nta kibazo ngo tuzabana undi noneho ngiye nkamubwira ati ibyo ntabwo nabikora noneho ugasanga we biramubabaje cyane none ndagira ngo ungire inama ku muntu nyine namubwira cyangwa se namusubiza nkamubwira ati nta kibazo niba ubura icyo ari cyo ugamije wacaho nkazabona undi utambwira ibyo ngibyo
nk'inama njye nakugira umusore ugukunda kandi
kumugira ku musore
mu rwanjye ruhande inama nakugira numva umusore nk'uwo uje akubwira ngo ndagukunda ikintu cya mbere kikwereka yuko akuryarya ni uko akubwiye ngo dukorane imibonano mpuzabitsina kuko burya urugo mu bintu byubaka urugo n'ubusugi bw'umukobwa burya bwubaka urugo uko umuntu mwarangije kubonana gutyo iyo mubanye no mu rugo ntago burya bigenda neza hari igihe yibaza ati buriya uko byagenze kuriya wenda n'abandi niko bagiye baza ubwo rero ngiye inama nakugira rwose uwo nguwo ntumuhangeho amaso kuko nta cyiza azakuzanira ahubwo ni ukugushuka yarangiza akagukoza isoni gusa ndumva icyo utakemera rwose ugumye utegereze
ikindi kibazo nakubaza nyine umukobwa w'ubu iyo ageze nk'imyaka 25 cyangwa 26 atangira kwihira bakavuga nta nshuti afite ahubwo inshuti nzabivana he bizamera bite nzuba ku rugo nyari ugasanga yarihebye none rero ngiye nagira ngo nkubaze nyine hari igihe nk'amadini nyine ushobora gukunda n'umuhungu mudahuje idini noneho akakubwira ati mpindukirira cyangwa se ngenda guhindukirira noneho wamuhindukira wajya mu idini rye ugasanga aravuga ati ugasanga ari kugushuka arakubwira ati n'ubundi barahindukiriye ndi ni wowe wanshakaga cyane ndumva nyine wangira inama wenda nk'umuntu w'umukirisitu ukambwira ati wewe utegereza uzabona umuntu w'umukirisitu nkawe cyangwa se nta kibazo nibona yitonda asengera mu rindi dini mwakubakuru.
Njyewe ndumva aho ngaho inama nakugira, burya umuntu ugukunda by'ukuri nawe umubona, hari nyine ushobora guhagarara gutyo ku idini akavuga ati mpindukirira, ariko mu by'ukuri wenda mwamara no kubana wenda bikaba ibindi. Ariko njyewe igikuru mbona hari uko ukwiriye kubanza kureba uwo muntu ukamugenzura ukabona koko niba gukunda, kandi niba umaze kubona koko kagukunda aho ngaho nawe uhita ufata umwanzuro ukavuga uti ibyo aribyo byose uriya muhungu ndabona atandyarya, n'ubundi reka nanjye mwemerere kuzabana nawe. Ibyo guhindukirira rero, kumuhindukirira ibyo ngibyo ndumva byaterwa n'ukwemera kwawe cyangwa se ukwizera kwawe. Hari amatorero aba yemerewe gushakana, njye ndumva byaterwa n'ukwizera kwawe ni n'umwuka w'Imana ukuyobora. Ndumva ari uko nabivuga.
Yego, yabanza kumugenzura. Ese buriya urumva usobanukiwe neza uburyo wagenzura, cyangwa urumva wenda kuri wowe cyaba ikibazo wabaza mama wawe kugira ngo nyine niba ushaka guhitamo nabwo bizagufashe umenye uburyo umuntu ahitamo, areba ibihe bimenyetso muri make.
Nshaka kumenya mubeshye nyine ntabwo yisobanukiwe neza yambwira mu by'ukuri ko umuhungu ugukunda udashaka kukuyira kugira ngo ushobora kubaka nubwo ibimenyetso wajya ubona ningwa se yakugaragariza bishobora ko mwakubaka urugo.
Njyewe mbona hari ukugerageza kwinshi wamugeragezamo. Ikintu cya mbere kiriya cy'imibonano mpuzabitsina nacyo cyahise gihanagura byose, tubona yuko uwo muntu inyungu abagambiriye ari ugukorana imibonano mpuzabitsina gusa, uwo nguwo twahise tubikuramo. Ariko nanone ikindi nanone nk'uko agusaba nk'uko mudahuje idini, ikimenyetso nanone cyakwereka ko ukunda ushaka kumubwira uti niba unkunda dore nsengera aha mpindukirira, nacyo icyo cyaba ikimenyetso cy'uko agukunda.
Nshaka kumubaza nyine uwo muhungu niwe twakundanaga, noneho ansaba ibyo akansaba nyine ko tukubona imibonano mpuzabitsina, noneho ngenda bimwangira, noneho mbona undi dukundana, noneho ambwira yuko ngomba kujya kumusura, noneho ngiye nkareba kujya gusura ntabwo wajya gusura umuhungu w'iki gihe ngo uzamucike, noneho ngiye nkabwo ndamubwira ati uzaze kunsura ari wowe, noneho kuza nkazana n'undi mugenzi we bazanye muri make nta kintu twavuganye. Noneho ariko kugira ngo tumenyane hari umuntu yanyoherejeho wenda wera yarantinye simbizi amubwitura muhungu yifuje ko mugira nawe ushite ubona wowo ati afite gahunda, niba udafite undi namubwira ati sawa nimba ari umwana mwiza umuhungu araza, noneho nta kintu we yigeze ambwira ko yarazanye n'undi. Noneho avuye ku nsura yazanye n'undi arambwira ati noneho niwe utahiwe ku nsura, noneho ngiye nkagira amakenga yo kujya ku nsura aba wenyine ndabyanga byanze, noneho umuhungu biramubabaza, bimubabaje rero ukumbura uko mbigenza ndeba kujyayo cyangwa se kurorera bikanshorera, mbura uko mbigenza mbere ndabyihorera. Nari nagira ngo agire inama nimba abona ko najya ko kujyayo nta kibazo kujya kumusura cyangwa se nimba nareba undi mukobwa w'inshuti yanjye twaba twajyanayo. Icyo ni cyo nagira ngo mbwire.
Usibye ko icyo nacyo nagishyira muri bya bimenyetso wahoze usaba by'umuntu ugukunda. Uko umuntu ugukunda ibyo wamubwira byose arabyihanganira, nacyo icyo cyajya muri bya bimenyetso. Ubwo rero ubundi iyo abantu batangiye fiyansaye, burya uruhare runini umukobwa ntago ari we usura umuhungu cyane. Njyewe uko narambagisanye n'uw'iwanjye, ahanini niwe wakoraga urugendo akaza mu rugo tukicara muri salo, ababyeyi bakamubona, umuryango ukamubona. Rwose ntabwo nigize mfata igihe kinini cyo kujyayo. Rwose nawe nta kandi ntacyo byamutwaraga. Burya rero umuhungu ugukunda uruhare runini niwe urugira, akakuba hafi, noneho akagusura mu rugo nk'umuryango, ababyeyi bahari, nuko ababyeyi nabo bakamubona. Naho hari igihe nyine ugenda gutyo mukagwa muri uwo mutego, ugasanga aragufashe, ugasanga mbese urahanduriye. Ubwo rero njye ndumva habaho kwirinda, ndetse n'icyo kikaba mu bimenyetso, ukamubwira yuko rwose ibyo kumusura wumva atari ngombwa. Kubera ko ari nabwo munagitangira no kumenyana, ubundi no kumusura wakagiyeyo wenda murimo n'imishinga y'ubukwe igeze kure. Ndumva rero aho ngaho nakugira inama yo kwitonda, wenda byazaba ngombwa ukazajyayo urebye undi mukobwa w'inshuti yawe mukajyanayo, ariko nabwo ibintu ubona hari aho biri kugera atari ugupfa kugenda. Ndumva ari uko njye nabivuga, ariyo nama nakugira.
Wagiye mubwira ibintu byinshi byiza, ariko natekereza ko wenda nanjye kugira ngo mwunganire nabo babashe gusobanukirwa, bamubwiye ko wagiye ugerageza kwitwararika, utubwira mbese ko wabyitwayemo neza wowe. Wabona ubwo bushobozi ki, ubwo bushobozi wabukuye he kugira ngo bigereho, mbese nawe yumve neza ahagazemo, yumve ati burya akantu aka yarabishoboye nanjye nabishobora. Ndumva waba wenda wagerageza kumubwira ukurikije icyo kibazo, wowe izo mbaraga ubushobozi kugira ngo ubashe kugera igihe wumva nawe ushaka, wumva warabikuye he? Kuko ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu abigereho.
Ahantu nabikuye bwa mbere ni kuri ya mpanuro y'umubyeyi wanjye wanyicaranye akambwira ati uzambabare n'uzankoza isoni. Icyo kintu cyangiyemo ndavuga nuko bizagenda kose nzarinda nshaka ntakoreje ababyeyi isoni. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kuko nubahaga Imana, nkunda gusenga Imana, nabyo byaramfashije, imbaraga z'Imana nazo zaramfashije.
Nta kibazo wumva nawe wabaza kugira ngo wenda wumve unyuzwe, kugeza uri ufite ibibazo nari mfite ndabishubijwe, noneho kugira ngo wenda tuze kuza kugera igihe cyo gusoza wanyuzwe utahe, ndetse nta kindi kintu ufite.
Ku bibazo namubajije ndumva yangira inama bihagije.
Ngaho rero tugende.
None se tante ntagiye gushyira amatsiko ku mpanuro uri kumpa, ariko nyine hari ikindi nshaka kukubaza. Nyine urungano rwacu uko tugeze aha ngaha, tujya tuganira n'abakobwa tukicara hamwe tukaganira, none wowe akakubwira ibitekerezo bye, akakubwira ati ngiye ko nkundana n'umuhungu w'inshuti yanjye, tujya dusohokana igihe anshakiye cyose akambona, nkamukorera ibintu byinshi bimunezeza, wenda nko muri wikendi nkagenda nkamuba nambayeho nk'umunsi, byagera nimugoroba nkataha. Noneho weho wakwiyumva muri wowe ukumva n'Imana yawe gusenga ukavuga iti ni njyayo hose
nzaba nikoje isoni nibaza uko avuga ati barakore bagenzi banjye nibambonayo bazavuga ko ndi mu biki bazavuga ko ndi ikirara ndindaye noneho ugasanga nawe ubana n'abantu benshi bakagushyiramo ibitekerezo byabo bidahwitse none ndagira ngo ungire inama nimba se urwungano rwanjye ruba ruri kunshuga cyangwa se nakomeza ngasenga Imana ikabimfashamo kugira ngo ntaba nkabo
rwose ndumva ikibazo umbajije rwose ari ikibazo cyiza nkurikije ibiriho muri iyi minsi by'urubyiruko uko ruri kwitwara muri iki gihe biteye agahinda mu by'ukuri ntabwo ari umuco w'umukobwa ubundi umukobwa w'umutima aguma mu rugo akubaha ubusugi bwe umukobwa w'umutima anyura ahangaha abantu bose bakavuga bati umukobwa ni uwo kwa runaka aho anyuze hose bati umukobwa ni uwo kwa runaka nguwo umukobwa w'umutima njye rwose ibyo bintu byambayeho nagize ubuhamya bwiza mu bukumi bwanjye rwose nubahisha ababyeyi ntago washoboraga kumbariza muri icyo gikundi cy'abakobwa bitwara gutyo burya ubuzima bw'umuntu nta wundi muntu babufatanya kugira ngo uzubake urugo rwiza ntago abandi barukubakira wowe ubwawe ni wowe wiyubakira urugo kandi iyo urugezemo iyo witwaye nabi mu busore bwawe mu bukumi bwawe iyo wubatse urugo rwawe ibyo bintu nabyo biragukurikirana uko witwaye niyo mpamvu rero nakomeje kuvuga ku mpanuro z'ababyeyi nanjye nguhanure mwana wanjye unyumvire rwose burya baca umugani ngo ihene mbi ntawe izirika ahiye abantu nk'abo bakubwira ibintu nk'ibyo byo kuvuga ngo nta mukobwa wasohokanye n'umuhungu ngo agende arare iyo ngiyo ibyo bintu ntabwo rwose mu muco nyarwanda nubwo ab'ubu babyita ngo ni iterambere ariko mu muco nyarwanda ibyo bintu ntabwo birimo ubwo rero rwose icyo sinakikugiraho inama icyo ahubwo abo bantu ujye ubaba kure batazagushyiramo ibyo bintu ukazajya kwibona ukibona nawe watangiye gusohokana n'abasore burya rero iyo umukobwa asohokanye n'umusore akagenda akarariyo wa musore abwira mugenzi we ati shati nasohokanye na runaka undi nawe akagenda akavuga ati runaka uzi ko asigaye asohokana na runaka kandi iyo umukobwa yasohokanye n'umusore nta kindi ubwo baragenda urumva nawe baragenda bagakora ya mibonano mpuzabitsina twahoze tuvuga aho bamwe bandurira na za sida nuko nyine ugasanga ibibazo bibaye ibibazo ubwo rero icyo kintu rwose iyo kipe cyangwa se urwo rungano rwawe ruteye gutyo njye ndumva nta kugira inama yo kugendana nabo cyangwa se ngo wumve ayo magambo yabo kuko yagutabika ndumva
nanjye se wenda mufashije mu bisubizo uri kubiha ndumva hari ikindi cyamufasha nta buriya se wamubwira wenda ngo ntazo ntakajya agendana n'abasore buriya nicyo cyemezo wenda yafata ku buryo yareka gusura abasore akareka gusura kugendana nabo cyangwa wenda urumva hari ubundi buryo wabimusobanurira ku buryo nawe yumva ko wenda kuzahitamo umugabo mwiza atari uko yagendana nawe cyangwa wenda urumva hari ubundi buryo wabimubwira akabyumva nkurikije wenda ibisubizo wamuhaye
kubera yuko kugendana n'abasore mbona harimo ingaruka nyinshi kandi mbi njye numva aho hantu nahahagarara cyane nkamubwira ko akwiriye n'ubundi kwirinda kugendana n'abasore cyane kuko yajya kuzibona yaguye mu mutego cya kindi yatinyaga kikaba ubwo mubwiye gutyo nkakubwira yuko nubundi gusohokana n'umusore atari byo ko ntabikwemerera ariko sinshatse kuvuga yuko nubundi utakidagadura na bagenzi bawe ariko ikintu mbese nashimangiraga kiriya cyo gusohoka ngaho mu mahoteli ngaho mu mabuwate yo kubyina biriya ntago biriya byose nabigushyigikiramo ariko simvuze yuko utajyana na bagenzi bawe mukajya ahantu runaka mukajya mu myidagaduro mu birori runaka kuko aho ngaho niho abantu benshi bagenda bakura inshuti niho bagenda bakura inshuti ubwo rero ndumva aho ngaho ho ntago nahakuza
wasobanukiwe ndumva ko twabaye ijambo rya nyuma kugira ngo tumare ibyumba nsaba washize amatsiko mbere yuko dusoza ikiganiro cyacu nkaguha ijambo
impapuro cyangwa se impanuro mpaye ndayishimye nyine mpaye uburenganzira bwo kwidagadura n'abandi bagenzi banjye nyine ndashimye cyane yuko ari bwo bwa mbere twicaranye nka tante wanjye angira inama nashishikariza na bagenzi banjye ku byo bajya bicara bakaganira na ba tante babo cyangwa na ba nyina bakabagira inama ku bintu bijyanye n'umuco ikindi navuga ni uko nyine binshimishije cyane ku buryo nanjye nyine ngize umuhate wo kuzaganira na mukire wanjye akagumiza akampa inama cyangwa se umuco ku bibazo nagiye mbaza
none kuko uranyuzwe nta kibazo
ndanyuzwe nta kibazo kandi biranejeje
nanjye rero ndabishimiye uburyo mwaganiriye mbese wumvaga nta bwoba ufite uburyo bwo kumuyobora
oya numvaga rwose mfite umudendezo
kandi nawe wabuze nta
kibazo nari
mfite nanjye ndabishimiye nagerageje mwakoze uko tugiye kuva aha ngaha tujye mu gashambure hariya hanyuma rero dufate agafoto k'urwibutso mwibuke ibihe mwagiranye ukuntu byari byiza hanyuma rero ubwo niba na ngombwa wenda hari izindi nkuru dukeneye kubaganiriza kugira ngo umuntu abatumyeho nta kibazo
nta kibazo
murakoze.